took a nail, made a name, and oh, Nikon are my peeps. Took a nail, made a name, and oh, Nikon are my peeps.
Denga imefurwa, njia mbaya za magoe sunajua. Tapa dikitole imefura, liampa kutoe mababol kwa mapua. Denga imefurwa, njia mbaya za magoe sunajua. Tapa dikitole imefura, liampa kutoe mababol kwa mapua.
Wait, 8 p.m. inja ATM. 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 Wait, 8 p.m. inja ATM.
Uliza uliza tau Tuesday night na siju ya offer ya pizza. Ji umecheck ndenga iyo ni teaser. Hujapata nikiwafanya wa wiki Jesus. I can't fumble kila time niko macho. Zangu ni zangu ulipewa na babako. Kan kushikisha ni hadi mti ya mwisho. Wakintafuta bado 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 mimi niko east 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 east. Mapedi wote wenye wameshikwa wa release. Heta wangu wamededi mimi na mumis. Usikulane bila raba utapata yeast 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 yeast.
Denga imefurwa, njia mbaya za magoe sunajua. Tapa dikitole imefura, liampa kutoe mamba bubble kwa mapua. Denga imefurwa, njia mbaya za magoe sunajua. Tapa dikitole imefura, liampa kutoe mamba bubble kwa mapua.
Wait, 8 p.m. inja ATM. 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 Wait, 8 p.m. inja ATM.
Kiss me, kiss me, kiss my necklace. Na success in a piece, my best. Siwezi chapa ndede, Miss Kangede. ID ni OT, Miss Kangede. Na kenje kidungo, tunajipina kidungi. 8 p.m, lazima uone kivumbi. 4 p.m, nimushizetu na matengs na kai toshi, ongeza matengs. 5 p.m, nikupea na mabrief. Acha story mobs, kade, sini matibs. 6 p.m, kuna njora unaporwa. Balaklava kwa sura, sini wakora. 7 p.m, hey, hey, ni ma AK. Rende ya SK na GK. 8 p.m, tuko inje ATM. Wait, 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 inje ATM. Wait, 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 inje ATM. Nyamaza, nyamaza, tekeno kitu jamaza. Well, inje ATM. 8 p.m.